ngibule umfokambo amakha womntu lasishiyile amakha womntu lasishiyile ngibule umfokambo amakha womntu lasishiyile amakha womntu lasishiyile ngibule umfokambo amakha womntu lasishiyile ngibule umfokambo akungibule uveze uthando akungibule umfokambo mina mangishale ngoma akungibule umfokambo akungibule uveze uthando akungibule umfokambo mina mangishale ngoma
Thank you.